langa sengjala mapupo kanye nengumbulo wahamba auvaleli sanga watuzo buya 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 sengjala mapupo kanye nengumbulo mama buya 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 wahamba auvaleli sanga sengjala mapupo kanye nengumbulo wahamba auvaleli sanga watuzo buya 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 sengjala mapupo nengumbulo buya 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 angitolu kumula nasepsu buya buya
Ooh.